chombo tufu sibyangu buli gwafuna ne bamwogerera mundagirire omutufu azalwa wa zono sija muta sija mutono atuba ne wosala wokuzita eronzita naye manyi kimu nti yasinga obulungi abasigadde tondetera kano ke kasawo mwentereka masanyu gange n'obulamu bwange ebyamapezi yasinga okubimanya abasigadde tumbunira ne bwonkwata nosula mu nyanja y'omunyu sija muta era nfana ye nja kufana ye nja kufana ye nja kufana ye ono ne bwomusige tosiya tunulengezi kenze sija muta abantu bakuno mbamanyi nnyo enkola zammwe munyumirwa nnyo ebyonoonese nyweza nyweza bw'oba wafuna gw'oyagala mukwano va kuba ebigambo kaboogere webalage nti tobiwulira kabalasane kabalasano kubalumya mwongere kweyagala manyi kimu ti yasinga obulungi abasigadde tondetera kasawomwetereka masanyu gange n'obulamu bwange ebyamapezi yasinga okubimanya abasigadde tumbulira ne bwonkwata nosula mu nyanja y'omunyu sija muta era nfana ye nja kufana ye nja kufana ye nja kufana ye
Tilala empisa zenzisimye mwena abasigadde wak